Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jaani ga fandu haala Mamadou Sama Seydou Diawali sakiraɓe heeɗiɓe. Jammare commune Koro Jabali e Dogofiri holliti wiide yirwere rafdenago o mbiyanna wembiɓe sanne ko ɓuuri hewde heɓugoji joni ɗi jon en ka boɗɗal ndiɗo nokkuji dow mobile aji. To bankas toon no pooli na gondi wadde bonandaji ley guese gawri ndemoɓeɓe ɓe oɗon nokku bembaɓe ɓen holliti ɗum noon no wordi hitande fuf. Yewtere meɗen hertade hannde na yowi dow yambere cergal lulirde Abba Chateau Bourdaɓe. Mbiyen dunke en finatawa holliti yofa mbiyen goɗɗo cergal ɗi gondi sembe kabaruji amen na hannde beeta alkamsari noga e jettilir octobre tan 2021. Bisimilla sakiraɓe. Leywudde leydi Mali mbiyen sembe rafindenago o ɓuytaki fa hannde jon en kaɓorɗe ɓe mbiyen annditaki mbiyen hippuke dow mobile aji e cakkite yontere nde e commune ngaji men Jabali Dogofiri le cercle ñono e kaña dunno to koro tonno lam mutti ɓe gaɗi dunno mbiyen yimɓele hewɓe mbiyen noddu lam mbiyen ɓe gaɗi dunno yimɓele hewɓe mbiyen noddoyde lamuji lumoji ɗi ɓe haaɗi yimɓele hewɓe dunno nannoyde lumoji keɗɗanna bangal muɗum heɓan Gilet Koulibaly dufatango Oumar Waygalo.
Le ndeɗo yontere du bonandaji ɗi matama kasen le laamu ñonowo altinere noga e joyi lewru octobre ƴaɓɓinondu sikkitaɓe wiyede jeyadinkoɓe wiya kañe darti fa bonna pont hakkunde Dogofiri kañe e Jaɓal. Oɗo bonanda waɗi caggal ko bonanda goɗɗo kasen waɗa fewde e mobile gotel ganninogel nokku noddirteɗo Jaɓal. Ɗum laati sababu so jamare wonde tonde hakkillaji muɗum immi sanne. Micciteɗen wiide yimɓele sappo kañen cuutano le ngel ɗo mobile joyon joppitama ɗiɗon woɓɓe keeɓi dogi fa hande tatonɓe ane e juuɗe yimɓele suutuɓeɓe. Ɗum waɗi caggal ko bonando mata li nokku noddirteɗo Marie Bougou iɗum li laamu Dienne. Donsankoɓɓe kañe jeyadinkoɓɓe wiyama memidiri le oɗo nokku ɗum gasanay toon Donsankoɓɓe saabi de wiyama yimɓele mabɓe ɓamoɓe capanɗe nayon fa jottiyo capanɗe joyon kañe mbara le oɗo nokku. Kamɓe sofernaɓe darbuto mobile ji li ɗati wonɓe leyɗeɗo nokkuli ɓe mbi e bemba ñalawma hannden o sanne hono bonandaji ɗi gondi e waɗirde tonno. Ɓe gaɗɗi noddago fewde laamu tinno rena ɗati gonɗi toon.
Heƴaɓe laamu Dogofiri goytiki laamunkoɓe ɓe banggal ɗiɗo mbiyantiralaji rafdenago e hakkillo neɗɗo goto gonɗo tunno gollidalla jamare nde haɓitiɓe tan wawi hadde mbiyan bonandaji cikkitaɓe jaadinkoɓe keɗɗan ko mbiyan o hanni Gilet Koulibaly dufaysango Oumar Waygalo.
Ɗiɗo bonandaji ɗi fu gaɗi farde talatar nde yottade saabi muɗum yimɓele ɓe kuuli fe warde nannude luumo Dogofiri. Ñande talatar nde fu jamare nde no hulno tawede wiide manggal paɗen ɓe kañe guɓe ɓanɗe kaɓorde fa ndentiro ana gonno ley ɗati ɗi fu nokku bonnaɗo o duɓe keeɓi moƴƴintinde ɗum won lugge gaɗaɗe tonɗe. Wattu joni ɓe gondi e rende ngol ɗo ɗatol jamma e ñalawma ɓe mbi duɓe gaɗan toon imma daraji. Jamare nde hakkillaji muɗan immi sanne min mbiyan ɓe joƴƴina hakkillaji maɓɓe ɓe dokka kabaruji lobbi soɓe de kabaruji lobbi ɗi an mbawi sakkade ko boni.
Sakra mbawtoto hakkillaji moɗo dow kabaruji en bangal bem amen Facebook e Twitter. Syndicat golloɓe banque Mali sina befo fuɗɗi keñen mutere golle balɗi tati mbiyen e wi dunke en mbiyen keɓe ɗeɗo ndeɗo mutere golle sombinan mursere milliard uji kewɗi kalisi sefa ndenno e hakkillo mabɓe ana hani kawral heɓe gilla joni hakkunde mbiyen gouvernement o kañum ɓeɗo yimɓe yala tiyallaji yalla haddi ɗiɗo tiyallaji ɗi keɗɗanna mbiyen ko kanko Ibrahima Mari ko ko dunke kabaru keɓe motu nokku gollirɗe lollirde sene ko hanni Imirana Kilou Mayga dufaystango sita siriɓe.
Grève bangi ɗi waɗa hannde on ɗum natten saabe waddude torraji e keɓal leydi ndin saabu dena sa faami ene woni e watuɗe lewru li golloɓe an han yoɓede. Sa ƴeewi ɗum a tawan grève bangi ɗi hannde natton torraji mawɗi li leydi meɗen ni leydi ndi wala sembe giddi. Sa ƴeewi ɗum torraji hatta e keɓal meɗen tande ɗum natton torra mawɗo li suudu baaba saabu dena ko heewi heɓata hewde joɓi ɗum en kalisiɗe heɓataki hen nelle yogaɓe ɗu wawata darro e musakaji galleji mum en. So ƴeewi o grève bangi ana nato saabe leydi ndin wasa kalisi yottoto milliard ji sappo le ñalane wotere meɗa wullito e leyɗe keddanɗe ɓe faabo en. Ɗum tawama banque humniɗi jagotoɓe ma banque central kon tawa fuu grève bangi ɗi hewtina torraji mawɗi le lam hakkunde radio
holtama wiide jafu don sakirabe holtama wiide poli ngadi bonandaji kewdi leed men gesse gawri to bankas ton lamu muti e wi ndemobe be yu bonandaji chatudi be holiti dun non wuri hitande fuf odo wattu otoburu horejo gollira demal bankas holiti wiide matini kumba lamu ko be ben di do bonandaji di keddan ko ben extra jaray du fostam umar wagoli abdul kassim
poli di nyami gesse amen fur dubi nay ide gollami odo golle non kanko adama togo ndemo nokko dirte de pisale lamu bankas o hollitiri wiide o wi di do poli nyami ko yata hectare ngaji mabbe chapande jeegom wakande jabirtole nokkule mabbe dende
hitane fuudi ngaram do ndi ngari fu sunami kenya law min dara yimbe min kelta min lella nyawriji amen di ngari di jilo di betto so di jeyi faadi ngudde kidi kibay ko di nyama keba andude di ngartoji kasi nyawri ndi min lelni di ngara di kipo e mudu do en kay hande ngendi fe wotri wala don ndi be torrali midan kuli faado hakata sabi gese amen ko boni ko dum fuudi warbe hande na buri gese malli hemere
akon bobo
kanko lamiro kabar demal to banka sito holli tiwdi dum gonga wattu joni wi bawde jaati woni ko be ngala do waydi ndena gule odo nokku kedde mo kanko noddirte Allah e gindo ko mo sifido hen
continue
no tiid Allah basal ndena ko wuri do hande ni biide fa ya e gesde ya sawro dum wala hunde yafunde sabi nokkuji noga e jiddi woni ko min kebi hisare dum ka fu nokku dum barata e li ko min bay o dum takki mayo surugo fu on don nokku ne nokku kewdo ndiya sanne yottaade dum wala ko yafi no min jaati mi windino derewol min di region to yalla kanan ko be ngattana boddo nokku hakille sen yimbe tampu be sanne
di do poli wakandi yabotonde nokkule kewde di bonni hono nokku no dirte de bay ngonkoro sudo li lamu bankasi o remobo to ngombe nyaloma hande no wala fu gikke ko kediri ngadi no dango fode lamo tinno faabo dum en yalla hono heedir hani secret le o do nokku
yambere cergal lulirgal abacha yu mbirna tawangal to yogabe e burdabe be yu kawrtal lulirgal mbirna taw latotongal du sababu worbe anda wiide debbo pometedo nawudi hondo mbiyangal do tawangal wuri wakat junno yalla ne be ro famu keddano ko ben fatia tare du fasango umar wagulu abdullahi kassim
Jawalet Muhammad wodo suka debbo joni o sera dum makkan bare e dubi chapantati o wadi yambere mabbe kambe burdaabe ko andira ko wobbe dun noddiribe targama kan koobe be noddira dum albasha ko beltido sanne wattu joni ko hebi gorko goddo kasen ko
on do wakati nyamakala en noddete mboma njima nyanduji beldu defe hokitire dur yimbe fu ana belti ana way hono dum julde ni fet
wanti samake yo andan do kabaru fina tawaji mabbe di sanne o hollitidu ko be ngadirta dido yambereji an yeso jomun serina serama fa handen dum wana timmode adna mudun ngaro o do wattana hore mudu hakkille
asede on do wakati nyamakala en noddete mboma njima nyanduji beldu defe hokitire dur yimbe fu ana belti ana way hono dum julde ni fet
so cergal ngal an wada nokkule didi dum watta no mo hollitiri wite
rewbe kewbe worbe e dedo kawriti min baawa hisade dum jaati woni sababu majun jaati dum wadira e li fina tawa amen o
le ido wangal den kajaada debbo o fur warta so hollita wiide an yidi odo debbo so bami fa serama kedde fa hande kam andambe dido fina tawaji ko be cifido hen
nyaanyo makko woni ko mo nili an hawri do galleji amen di ana andudiri dum laati ko hunde yafunde min fuddi halde hala kurtunoji memri yidi fina tawa amen o sanne sabi mi welti makko mi seyi e makko
dum e tawede fu wattu jono odo fina tawa kambe burta be dum wondi e majjude nabbe kabaru fina tawa mabbe kay kollitiri wiide be kolli nin se mabbe do be bino adnaaru do wondi e waylitirade no dum wondi e waylitinde dido golleji
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe lek men kabaru jamen kirruji dem bian to Buffalo bi ton hultama wiide batu landinal fudi tingol jande hitane 2020 tan 2022 wada ma nyande 30 noga jegom dur octobre to maison du peuple Buffalo be le batu o ardi be jande be njewti do jabuji imu defu hika e ko hani yewtmin yewtede mawuri famdugul adadu janginobe alahali suudu l'école segu dunga uditindu ben uddindu fahande fagdundu halamudun memama hore be jande be dardi janginobe murtube be tinnade wadde newa muya hakku mabbe e lamu ko be antimna kawal wi to yuro so turno do imadraji yewtagul yubbo inde ngottobe na jukiti fa yon jottade noga dilu octobre chapane jagoma e toton yibbe be mbawa wutude kasen tonga mabbe dade dum dum no jagoma on jego yimbe jagoma e gube inde mum en bindama den no wakat jun o ngottobe be yo hakke unyaa sappo e temadoro ane mabbe hakke unyaa njo robe mi sitena wiide dido imadraji di timman nyande chapantate e go lur decembre warundu sakraban timta kawari amene mi tonta masar fufum tari do bembal ame 3 www.institutmanin.org maduna don vraiment 37 321 au sein de notre magasin. C'est Tamani. Yoto meden hande ana fawi do kabaru sariya en taki wide dido watuji yimbe le hobe na wundi nangede udede cuudi kasu denno dum yata fi ciagal kute jogaji bongal mudum woni ko ben kanko dramna maga yottike maître Agibou Boari horajo CNDH landade mo ben odo kabaru kedan na fustango umbarogol e nyallijam.
Quand on parle d'arrestation arbitraire, ça veut dire une arrestation qui est faite hors du cadre légal.
So neddo nangama nangira ko do sariya min bien hakkeji mudum yabbama honno nuygal sariya li leedi malindi lirta wiide zuzu tan wayi wadde talkuru neddo nange nabe yaso sariya so neddo goddo wadi tan dun yadata e sariya le ko sakiti ko ne wakkati fu yeru dido gollidi nyiddude ana mate le leedi ndi min kalini lamu kobbe be tinnobe pama o do golle no worri yo dun wana jingande fe goto yo jingande hakkeji bibbe adama en wombe le leedi mali sabi wala fu mu hakke mudum wa yabbede le leedi mi wiyanta so neddo nangama so nangira ko do sariya hakke mudum yabbama le leedi fe zuzu embe wakkati so be nangi neddo ata hakkeji mudum yabbama le leedi sabi de so jomu nangama sina hokke avocat en suronobe pama no golle o worri dun ne wakkati ma taake le sariyaaji leedi ndi sa ƴewi caggal mudum du do jamarnde uddete do be kewi ton pep yo dun yabbude hakkeji mabbe le leedi non fe so zuzu wi jomun udde sina ƴeewe do uddete do yalla tonne haqqeji muɗum jabbataake leedina ƴeewe du no uddira daña haqqe muɗum ko totta halde ko yiɗi tawe torray fe goto ko yamira leedi malindi yo imma dara ɓoyɗo ngaɗnoɗo leedi ndi ana andano ɗum heɓira du oɗo imma dara fa hande yimɓe ɓe ana kaani heddiraadi ɗum honno tariki leedi ndi worri fe so an laami leedi ndi haqqeji yimɓe du wajuɓe sina wattine hakkille hono nuygal sariya li leedi mali ndi hollitiri widino kani e sariya li laamu hakkundeje o
ces libertés fondamentales qui sont consacrées dans la constitution du Mali et dans la charte de la transition.